ABBA!
This is Hendrik Sam.
Repete, 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 yeah.
Yeah!
Legendary time, catch a wine up, I stand on the bamba. Na siwezi sema sana, tena siwezi bonga sana. I never had a type in my life, when it vibe down the bamba. Na siwezi wacha nyama, tena wasikulagi sana. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, yamewashinda yao yetu wataweza. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, yamewashinda yao yetu wataweza.
Mapenzi mini profesa, ajue yo. Hakuna na mambo ya juu, juu, juu. Oh my love, najua Mungu atatulinda, naomba. Oh baby, leo silali, isho bote tunaitagizia dorime. Pili ya hali, hakikisha yo bila sipewe mwingine. Leo silali, isho brute tunatagizia dorime. Nata mali, ubavu chuma upande mwanaume wa shini.